smokemziki.com.
Motaya Music, Tom Yeria Bar.
Mantujo on the mix.
Sivuti banke, sinyui pombe, ni mtu fulani sumigiambe. Jina angu soja na wala soafande, ili jina kukwa kila upande.
Awe, awe, awe.
Macho, 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 macho. Mjini minatafuta, wetu ni mbande. Kijijini jau kila siku kande. Chaka mchaka chinja lazima tujichange. Maisha mlima lazima tupande. Misheni kila
what of up,
Mississippi
what of up,
Buddy Fessy
what of up,
bila kuchoka
what of up,
Dooley Dax
what of up,
Max Suda
what of up,
Webo Nobo
what of up,
Omikizi
what of up.
Bila kuchoka subuhi mina fosi, boda boda usiku na mikoti. Misi lari vila ela ya bosi, ule watoto na wana Mwenye nyumba na hey, yupo moto. Naishi Mbezi kazi gongo la mboto. Wanaume wote tumeumbiwa msoto. Kuondo wa stresi bola ninywe kitoko. Today, after time to pay, go other way, something every day. Hey, witchy today, after time to pay, go other way, something every day. Misheni kila
what of up,
Mississippi
what of up,
Buddy Fessy
what of up,
bila kuchoka
what of up,
Dooley Dax
what of up,
Max Suda
what of up,
Webo Nobo
what of up,
Omikizi
what of up.
A 14 code for everybody. Busy Bade anakubali sana watoto wa Mississippi eh? Watoto wa Limau anakubali sana watoto wa Kigamboni. We fulo Bigili fasi Asabina saba ndo tofauti. We Amidi boy anakubali sana Podoski Mawe Matsuda We Bonobo Ochuki Ndamba Soja Mr. Gambunda Sutaji Umundani Feti Lavu Dazu Mantujo Pigia Waone.
What of up? 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 What of up?
Download kupitia smokemziki.com.